tulabye n'obulamu buno bwakokonye bwetulyanguza osowaani ku kyotazi so gye twabujja tewali amanyiyo nga ne gye bulaga tewali ategeera essaawa y'okusaawa. Tulabye n'obulamu obukira obw'omu okutusaanako nga tewali ategedde ebyensi ebitwemazaamu bya bulimba kalinge musa Pawulo buli lwe ndowooza ku ebyo bwe nkuŋŋaanya n'enjola okunywa bugwewo bate ndituuka n'akakyeyo ku lukuusi kiteebereze okufa tukimanyi nti kya butonde naye tekimanyiriko ekyo bakulimba ate nga n'awazaayibwa olaba nga wampi naye nga wala tulabye n'enfa ya lumezesa amayumba n'obuto okusigala nga buyaayaana luwemya abalenzi abanyumira amasuuti obutuddiriza ndowooza gye balindekeeyo ku lupande okunkasukira embunyuzi yekiwedde dale yasaayira bannange gye ndigenda olumbe luno ndowooza gye mulindekeeyo ku lukande okunkasukira empunyumpunya ekivundu dale yasaayira ne mmange gye ndigenda olumbe luli lwe luno olutuyigga engeri ya ddongo kutuwanika embegaabeka okuzaana myaga era lwe lutawaŋŋanya buli kitonde lutuwe emmeese tulabye n'obulamu buno obwakokoonyo bwetulyanguza osowaane ku kyotazi so gye twabujja tewali amanyiyo nga ne gye bulaga tewali ategeera essaawa y'okusaawa tulabye n'obulamu buno obwakokoonyo bwetulyanguza osowaane ku kyotazi so gye twabujja tewali amanyiyo nga ne gye bulaga tewali ategeera essaawa y'okusaawa. Twala n'ennyama beewedde ku magumba n'obunyaluseena bw'olubuko kumba abazaala lubalesa bwana muziireebanga lwetikka abakunkuna n'emiggo mu bukanzu terubawanisa empala ataluweneena olaba lukyakuwa abakuumi bw'ekikungu olusajja luka ebintu by'okoleredde ebbanga eggwanvu bitwalibwa abataali bakinyiine bejja bavulubaniramu bye batamanya gye byava olumbe luno walumbe n'otutambuza nga twemasaka okutuke n'enyendusa okkira ebimenke omukulu gy'otusindika entiisa nnyingi sotegendwa dda okufa tekusibirwa kuba ekyo kyaggwa ndabayo n'abamu abakyusibwa emisaayi balala batwala landani mu bakakensa naye nga wa mukama watupangira obulumi bungi okutwabuliza ensoola g'emagombe lutudaza ng'olutagenda nakukuta yiyo o tulabye n'obulamu buno obwakokoonyo bwetulyanguza osowaane ku kyotazi so gye twabujja tewali amanyiyo nga ne gye bulaga tewali ategeera essaawa y'okusaawa tulabye n'obulamu buno obwakokoonyo bwetulya
yangu zoso wani kuchotazi soja tuwa buja tuwa ya manio kane jevula gato wali ya tegera iye sawa yoku sawa.
Yes, how are you? zendu tiyako echi usiza waka kwaya Pasajia wata hapa mwagira vya mbunze Kona nebuchula umu omera teeni nyara Nakuza dati etari siteji Oli tuteka wakwa tana nyitu ziba Yase tunagamba tutianga nava simbi o wasombo te Bana angiru hati nikula simbwa nintia Kundi wange ya zingire chisweka Masajia watu atari na nyombo ya saganga Umami harina life ele uwe magombe Na kubandi ugo mkubile bidungu Yatiri mbulaba imbi mungiri enkambwe Awanji macho Masima jimli unavula kentana Lulina mate iru kambwe Na katijerwa isa itira teri ama nyiwa majefuge Yawa fese sese kwe wa muranga chi Okumutu waranga esi mbijari Naba fuzo babaka bubuso manyoku bamba wagenda wala Tutuoke zako nebi guani raba kwenyu Mwafute na ono urunye mwesi Jani aliala vye kubifaje waza ira mbakine mchio Achasa tumanya antilunarumba Chema falawe mukira na kema gombe Evi nchubione vinya kukira vya waba inganda sino Nebwedi vera banja teriku sasira Wakiri jofiri dabo omurambo Magoba chaga suvi woku famwazai mtubanjinga Uwana buje busoma kwe kastofa Inzo kamba tiwa buza wa muzika Katili master manyateri kuyamba oro kweganwa Waliwo weru antavulira ate kuberwalia Elio mazuku soku luna anava chasa Emisi mojido bonka nyevi kaba tai maganda nge Obo chapa ungiriza wa kwa mayanja Nojo ulira ya tebashi wetere Omuntu nayo chaba ndekwe anja weti ulikasajja kabi Obo chapa ungiriza wa kwa mayanja Nojo ulira ya tebashi wetere Omuntu nayo chaba ndekwe anja weti ulikasajja kabi Paulo uri wendo za kwewe Wengunganya ni mburo kunywa kwewe Watendi tuka na kacheo kukusi tigendwa da Paulo uri wendo za kwewe Wengunganya ni mburo kunywa kwewe Watendi tuka na kacheo kukusi tigendwa da Tula vienobura mbuno wako konyo Mutuli angu zoso wani kuchotazi Soje tuwavu jate wali ya manjiyo Taniki uragate wali ya tegira Iye sawa yoku sawa Tulavye nubura mkuno wako konyo Tutuli angu zoso wani kuchotasi Soje tuwavu jate wali ya manjiyo Taniki uragate wali ya tegira Iye sawa yoku sawa Tulavye nubura mbuno wako kwayo Kutuli angu zoso wane kuchotasi Soje tuwa mjate wali ya manjiyo Nane jebura gate wali ya tegira Iye sawa yoku sawa Tulavye nubura mbuno wako kwayo Kutuli angu zoso wane kuchotasi Soje tuwa mjate wali ya manjiyo Nane jebura gate wali ya tegira